chako winyo nuka winyo ni mero tugu. Ey, anaye ya bedo exi, anaye ya bedo exi. Mala waro, akaira nena nada exi. Ya pele waro, kono leng chalo ngo. Akenyo, kito, mokene, chamo bende chalo waro. I'm mad at you.